squeeze me body to your body, I'm free. Chipper. Touch all over where you want, I'm free. Nobody's on this case, you want me. Kitako.
Imepata mchana mureno, nikanguka kwa love direct. Jina lake sijui, maswali hajibu, sijui nifanye nini. I love the way I dance. I love the way I nacheka. I love the way I mela. Oh na 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 na. Tiki tiki na na. Oh na 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 na.
YegoB.com.